baby, you're a boy.
Kimamba on the beat.
Nikama kangaroo, nantega. Unantega. Mini wako commando, jegeja. Jegeja. Umeniweka ndani, umezi manasi, mnasipati gani, maiwe. Kwani unajini gani, gani pastim kwa kukifuani. Mami yo, mami yo, oh mami yo, I want you to know, mami yo. Kwambo kini mwago, ndani yokota, yes.
Sini mwage, sini mwago, sini mwage.
I'm